no. Yeah. To worry happen. Nazari etele. Ukam ujaniti. Nazari etele. Ukam ujaniti. Awa. To worry happen. Bajaka to worry happen. Jaga tuare ambe Unyakumbujaniti Giri tuare ambe Giri tepo kimani Wawubicha mutwaka Wawubicha malafu Wawubicha waka Giri tepo kimani Unyakumbuja niti Wawubicha baby Wawubicha malava Wawubicha mutwaka Kiri tepo kimani
Kiri beli mbuja Tepo kimani Ugwa haiga Udula gai Oh Ginyaga umuti
Pokemon.